Makwala balegani pela yiqiniso lelo mani ngamakwala balegani yini mafika thina nahlakazeka benithi ngathi safika maqede nahlakazeka ithuthulile zicwe uma fika lishona ithuthulile zicwe sofika lishona la ngesamathi Makwala balegani pela yiqiniso lelo mani ngamakwala balegani yini mafika thina nahlakazeka benithi ngathi safika maqede nahlakazeka ithuthulile zicwe uma fika lishona ithuthulile zicwe sofika lishona la ngesamathi
ithuthulile zicwe
Salas Pasha, they pigga. By a fuma bunny, by a pigga bunny, by pigga no me cutting a me. Eat a Salas Pasha, they pigga. Sin,